Nabiba kama kawa kama dawa, ikiwa dogo spata MC, watoto wa pugu. Hapo pene pombe dopata, mwachianwe akilewa kaumbea. Mko kwa shangazi bina, mbona bado hajasema kitwa nazi jamkohea. Hapo pene pombe dopata, mwachianwe akilewa kaumbea. Mko kwa shangazi bina, mbona bado hajasema kitwa nazi jamkohea.
Everybody you know me, yeah. Uwe bombe yao, ustahe yao. Na bombe we siku pingi chafu yao. Anikona wewe, ina enjoy. Unanichanga msharafu uliboy. Unanitwa mawazo faster uboy. Nankitongo za demu waka chomoi. Nikona wewe, unanipa vibe. Napanya na chojisi aja sinaga aibu. Ngoja kwanza nile.
Hapo pene pombe dopata, mwachianwe akilewa kaongea. Mko kwa shangazi bina, mbona bado hajasema kitwa nazi jamkohea. Hapo pene pombe dopata, mwachianwe akilewa kaongea. Mko kwa shangazi bina, mbona bado hajasema kitwa nazi jamkohea.
Amuna whisky mabazi, we crazy. Wakiusha choka, natafuta kiwanja. Ini mwagliye moyo, kichwani zikipanda. Nazikishuka chini, kwanza ntafte danga. Igeto paka chai, kishota imu shamba. Dada twende moja, ifanya kama unaususo wo. Ikibasikeri, wala usinyonge huta. Mama ukienda mbele, nasimamia ukucha. Dada taratibu shuka chini, shika ukucha. Mama nacheza chula, iwaoneshe chula. Dada nacheza chula, iwaoneshe. Na mama nacheza chula, iwaoneshe chula. Mama nacheza tena, we. Wengoja kwanza nilewe.
Hapo pene pombe dopata, mwachianwe akilewa kaongea. Mko kwa shangazi bina, mbona bado hajasema kitwa nazi jamkohea. Hapo pene pombe dopata, mwachianwe akilewa kaongea. Mko kwa shangazi bina, mbona bado hajasema kitwa nazi jamkohea.
We Osmani Kaungu, msalamu wa Dubai. Anakubali biji pancha. I respect you brother Jerry. Awe from Nazi, yeah. Manangu nsishushe vibe. Yo tunashusha vimini. Ina hilo kario. Wena mshika kwa chini kwende. Ikama kweli unakario. Ingia kati tukuo. Na dada tiki sama boga. Iwaonyeshe masebe. Sema kama kweli unakario ingia kati tukuo. Ona mama tiki sama boga, iwaonyeshe maseme. We, eh? Mwashimi wa kumbi la moto, we tapo.